Radio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumare tete lewru janvier sappo e jeddi yamde jabbiri masilimaaji chapande nay e juule maison de la presse odo wattu goto wodi konna bodde wal kokoji. Sakirabon competitive de fedde de no dirta woni de kanko lamin de do fedde no dirta Antonio Guterres fa hande o holiti no sa halleedi Mali kanyen no wuddu leedi Mali wordi no wayde jam e dejran wonde dengade le odo nokku ko dartete ko fa hande heba ka tagal ko minisma wi gube no tirtode sema kanyen MSA tinno joppita galore kidalde fa hande fe e nokku de do gube didi jahay holitaabe de be gonde yede tagal cuudi menaka kanyen e do tule jaarin gonde tonde furo yottugol kanyeji leedi med indi wattu jono dunke ande hakkilaji muude ana petti sanne so wobbe kolitiwidi Europe tagal leedi nafa won holi timbe widde wattu jono beedo yimbe Europe tagal leedi wala fuko nafat leedi jaati han nawtira dido golleji di wonon sembe kabaruji dimen jogi nyodo kikida hande bi bismillah modon e hebaade ko nayri bangal de nagu wattu jono fedde conseil de sécurité kanko lami de do fodde mo nuddata Antonio Guterres o wihi dum wembini sanne le sa halleedi ndi kanyele wud leedi ndi fu fota le wud ndu kaybe bi ci ana yaha tan wayde jam e tedran wonde hebude sembe le odo nokku wakkati fu wara hore dum wada dum watto le odo nokku fa kebe famtade kebe Ousmane Diko
le tongane de secrétaire général ONU holiti mimse mudum taade fiji bangal goddinigol kawra deejere e deruntinangal Antonio Guterres holiti du rafinde nagu an wonde e yardu yeso fawarde e kewal gube terroriste en odo kabaru kulbinido non ana bawi waddande jogolaji politika domtade di tidala e wi o horejo ONU Antonio Guterres holiti du e tayka muya wada watta masibaji terroriste feu de cible fawarde e soldatien le saha leydi meden heraki e wi ko larme mali non ko mursorte beedi mafle lebitati yapidi di dina honoko wannoko fanda gubaloni gaddangal mali so minisma ngal hore fewtinama masiba chapane jeego e jetti yude lewru warde novembre ko sawatande tati yude juin warde juillet conseil o wadi noddanga fewde gouvernement mali hora ko yaawi du wadbe dido masibaji fa kolle sariya tongande nations unies non wadi wattu mo kana ke leddi me ibrahim bokar keita holliti le ko haalde bibbe leddi ko gede kewde jaari yeso hono denagu demal yigaji kebal leddi fa warde e haro chaldi le ko haaldi e yito mo wuri bibbe leddi ko ibeka yetti latagol kadal kalangal farde mudum du duwanade kala be torraji hewti leleedi ndi
kaso modo gondo le ngaluri nyonode holita wede kenen yimbe le joyen kaborde kanyi en nanni ton wakande nanono de duyama gasanaybe sebe de goto heddi kilen goddo mabbe kasen do barmi le hen wattu jono seddi be kolitiwi deejere warti le ngalurde kedem konko noddirti Mohamed Lamine Traoré le pelle societe civile gonde ton de woni don o woni e mudun ko ma sifir do hen do faccitango Ali Cissé
yimbe jogi be kaborde hippike suudu kaso non wakati 5h kiki be yimbe sappo wonnodo mutunga e joyi ko be kipi sundu ko mangal pade embe sakitikebe le mabbe neddo goto mayi goto barmi le hakune mangal pade embe wala maydo hen wala barmudo le suudu kasonu hande ciddala fi hunu wala to fay goto yimbe nangabe heba isutaade yimbe be fu an hawjin nga ilabe nani habo ngoti yimbe be fu yalti min beltike sanne le o golle bide jota mangal pade embe sanne le golle jottino hakilaji yimbe ko be ngadi ko bide ngondi e kulol nga hande on fu ana wawi yaade no yidiri
politinde wi dido kabaruji fu ka fa kebondi mere mere nodde numero amen viamo anidu 37321 so noddi tan on keba hittinade kabaruji amen di fu do mere mere wattu jono fedde ministre tiagal ko bi gube noddirtode sema kanye MSA tinno joppite galure menakande fa hande wi wala fu to be jehi ebe gonde tekkinade le odo nokku dudo tule jaare no gonde tonde kanye le tatteedi fa be gondi e matede fa kebe famtar kedden Mamadou Samaseku
odo wattu fuddore hitande ko bur hewde kambe yimbere region o mambian be ngalure menaka e barare mudun na wemma sanne ko waw hebde be e lekorata ko tiagal basiji inchinanan faiso be do matata ke sanne kabiti be gubal be fedde moni e denagu ndardi yoppo ngalure de chalki notade hultama wiide ima daraji na wondi wadede yalla ardibe gube sima e platform na kunchana hore kabar mudun wakat juno kay kambe fama embe kabiti be barkan e kanya yimbe re minsma na gada lugaji jamma ila nyaloma fama embe e do tayka munya yimbe le barkan na larwor kala mobilaji e yimbe le mun en kanko gouverneur o e wattu mo bammi hala yeso jamarande batte hitande herende hultiwide imadraji chakitidi wadede der region. region o mbatata fe terde yimbe lebe bangal hewtagol jam on dardi pelle gonde der region o fuf yottino hinade hewtagol jam e gondal dum go hebani studio tamani mohammed ag isa fatan gondoto minakatun
wolitinde wattu jono ko nairi bangal no seriyaji bangi yigaji leledi meden di dirtobe kangeji be hakkilaji jamare ko nairi bangal dunke ande bangal kebe koliti wi hakkilaji mudi an pecci so won holitibe wiide europe le tiagal leedi do nafasane wobbe do koliti wiide wombe leedi di kanyen jati kani irtude dum won dido kanyeji fa kebe famtade fande kedde mamadou samaseku
dunke en yoga kay koliti wiide ko gollido hobbe kuma ni de yigaji leedi wuri jogade sembe do gollido meden de nafata fe leedi mendi e wi docteur etienne faka basisuko dum don hada leedi mendi nawtrode no fewiri don don ko o
le secteur mi
yigaji e ko famo to kebal leendi mede yidi golle o beto golle leendi tan le wakati momi ngoni o woni wakati li leede fu uti leedi fe goto wawa heedude hore leedi malini wala kayentan dabere mawdo wadde ligagol nafow ngala bawdem bangal kalti ngala bawdem e yimbe ngala bawdem e gollir kinami gollida e yimbe sel
international
so bangal kanko docteur mamadou m kulubali ko gollirde hobbe be heewi ga ko wana fe hunde bonde e bima ko urtingol kebe leedi ndi wonande arnarnu fuf haani hunchinede hore
entreprise ngaji golloji bangal ligagol le leendi wana entreprise ngal jaadi do kebal mabbe ngal fu wiri foto le leede mabbe le tiagal so be itti ko entreprise mabbe o hasindini e mun ko le leendi ligagol ana wawi daranade faahe bangal faabagol leendi sabi gube gonde to kando daranade di gollirdi wala bawde
docteur marcel dambili inspecteur des impôts kay ko yidi lamo tinno hinade kala sifaji golleji yigaji di bangal tay ka munya gollobe lamo o do kala ko golla
il faut qu'il
lamo o daro darnem wada ko wawi bangal haymude kulleji kebeteedi choro leedi amendi gonga temdere le kebal di golleji fu leedi malini ana jogi henoga nga kina yimbe bame le ministere ngay daran di golleji jangine bangal golleji million ngaji teme tati million ngaji mali hemere ana wawi bamede faabe yimbe jangine jande nafore mbawdo wadude kebal le leedi
fadi dabreji kasindinaadi kuncene hore bangal seriaji yigaji di ngeddu leedi mali yo nogay le temdere le kebal gollirde yigaji kini be kabar mudum dum woni ko holliti andan be sanne kala ko woni kabaru yigaji
holliti ndir fa hande poddele ciottede le atile leedi meden di dedo poddele sottede mudum hadama ka jamare de an sali fa hande ko wala bawde de ka fu ton na yirto sabi de be holliti do poddele ciottede le pharmacie ngaydi cioggu mudan tiidi sanne be do yimbe le gote holliti wiide hono dedo poddele ciottede le atidi jati idum yaafi dedo poddele gote gondi sottede le pharmacie ngaydi gondi le leedi meden di kambe dum won sotto pharmacie ngaydi be wakande min jotti be de be holliti dum wana ngonga fa kedden famtaade fa ne kedden mamadou samaseku
e le bulli bamako di heba kulti wiide yo batte waydi bawde be ciodata dedo tiafaje sellade
le ciotede pharmacie de ana tiidi sabe don mi don toola le ciotede lawulle dewde hore mudum tantan to sud dogotorore aya han fa e ujinere yimbe be tiida la woni mudum be nawanaake
me fontaine gobe kay na jabani jati dedo tiafaje de be kulti dun dun jati won ko hebata le pharmacie ngaji di fed dental pharmacie ngaji le di mali kay yeddi go hakkilo keddan la docteur badra daw goto yimbe le ngal do dental pharmacie le di mali
eden bay wiide bangal jawdi ana hen eden bay beedude hen dun wolle de anton e pharmacie sotata mi do wara noddango faade e andube ledde kany e gollobe pharmacie yewa ngal golla
so bangal lam ko be kay holtama wiide habo godo kabar o yeba ko fayse kabe kultiwide dun yata fi ciagal famin gollo jamarande keddan la docteur dambili seku umar tindinowo der ministere humanide cellal
le premier point
arande wadete ne fa be tiafaje kabe woni yo kokude kabaruji so en baabi faminde yimbe codobe ledde e tiidalaji ko dum waddata kati be cioda kanyi e yimbe itobe tiagal leede warde be ngotan sabe kalisi be darta tiido bel mudun yottinobe kabaruji be an kani faminde yimbe galle be tiidalaji gondi hendi
la rida o populace
wakat jono kay yimbe le hobbe andi jati kutiji e do tiafaje do cellal do jagu ngal kebal mudun famda bangal yimbe le nanobe dun der leedi ndi
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe.
sekiram nyen je yalu ni le kiri duuji to en puddiran no kuno dirta be yam foilabe kolliti wid hanken wakkati 0 er galle goto yimbele ko yatna yom kanye keddile hen sabide ciumu kanyunaati le o do galle anda ka fukolati sabab mudun kanko dum won lamir o do galle jatti dum won abba galle be kolliti wido heba heddad le hen ka barn makko de nawi wattu jonomo leedi suudu do toro wondu tondu o mo hakkune gurdam e mayte sey urude ngardan do gawo do pelle tiagon todo hono jenginobe wonbe to gawo to be puddi murtere mabbe ila kenya didi fa yotti tati lewru janvier ndu be mbibe be darda wattu jona sappo jetti lewru october gabbi non ndu ko be kawre laamo ko tinno laamo o rewa kongi mudu sona dun tabbe ngaran jukitaade de do murtere wotere en garanti miniren tumbutudobe kolliti wiide wattu jono ko yaata milioji nay cfa kanyum wattale suudu doktoror wondu hopital to tumbuto wado odo golle yo fedde sukabe jokolbe wonbe ley tumbutu kanye ngadi odo golle wakkane ni sinde uttitende dum be bihi laamo ko an gonno to fa yotto yimbe le dunki en ko nayri bangal dina kanye ko nande modon secret do katten kikirande do kabaruji meede dimmi joti on do bawdon tayede le malife mangal modu wattu jono mi kertniki dum woni jotal di yimbe le kedi be mi le laamo motti suudu babo fu e mangal modu fa ne fan je fe no ko nande do no do e sere yotere meede yotonde do robe de anawara wassalam
sido tamani